me now,
Quiz boy.
Nilijuage upendo ni kama taa, ukisha bright kunawaka. Kumbe upendo ni kama giza, huku juu unakokwenda wala unakotoka. Umekuwa na chuo cha mapenzi, ningelienda soma kwanza kabla. Nilikuwa najiona kama siwezi, kumbe mapenzi yanahitaji subira. Nilipenda sipopendwa nikaumia sana, nikawa mnyonge kakunguru. Nilisema nikasema nikasema na tena nusu nikufuru. Ila leo kanifa, Mungu kanipa tunda la peke nikitaka nara. Ajanipende achapa kwenye giza amataye, ndo baura ushindi fisto kalala. Ndo mana nangangana ngangania, mie kukupenda we nimepania. Wewe ndo mamilo mama mia, tena kukuwacha sijafikiria. Ndo mana nangangana ngangania, mie kukupenda we nimepania. Wewe ndo mamilo mama mia, tena kukuwacha sijafikiria. Mimi nimetulizana, kwako wewe nimetulizana. Kwako wewe I remember God just never come twice, baby. And I swear you are lover, don't never lie, baby. So please love me, baby. Don't judge me, baby. Forever be a lover, don't go away. Don't go away. Uzuri wako na yako tabia imenifanya kwako sijiwezi. Kwenye penzi lako mimi nimetulia, sijeruhusu nikamwaga chozi. Uzuri wako na yako tabia imenifanya kwako sijiwezi. Kwenye penzi lako mimi nimetulia, usijeruhusu nikamwaga chozi. So unachotaka ma, mimi nawe. Shida amara, mimi nawe. Giza amata, mimi nawe. Shida amanja, mimi nawe. Mimi nimetulizana, tuli nimetulizana. Tuli nimetulizana, tuli nimetulizana. Kwako wewe. Seko minajiti silver.